Nangi nigazeza zivanga zikubwira kuri mwiza nka wadibanga ukuntu uteye neza mwibanga wakuvuga nabi numva yaba yiyanga ukuntu unyunyuza mukana senga nibyo bituma numva ndumurwaje uri mugangasha ukuntu ngeri wawe nkisanga nibyo bituma njya gukora ikosa nkikanga ibaza umuntu ukunda mistake n'amavenge hajya nyiganira gitwaza mu kinyamurenge nje nawe duhora n'ibitwe nje nk'umwamikazi nshisha mwamwoza n'ibirenge nje navunitse mbidi cyuya hedeta mukura mubaheta mwambike meta none dore akaniga kaje gutereta nurutwe kareteta
ningutererana n'imali zampane abagukunda nje bakubye kane gusa nabo barakompeta oh no
from
Nawa jambo mumuhanda ni Nicki Minaj di hana Beyonce mugitanda misuko sinaba nibeshye sinje hongo mbeshye love you sinagukunze mubutse still nubu mutima uracyaminetse gire gute mubwire gute ngugenze gute mvuge gute ese ubundi bebe kiri gute
yamishimi imana ko yasubije my prayer yamaye my desire promise me konje na wari paka Magaramuzaga suka manija Kwangu mga nanguwa nacho jaku manija I promise you just send a kuhari
Bagapima bakabura indwara Anja kude bigatuma ndemba Bagapima bakabura indwara
Ibaza umuntu ukunda mistake n'amavenge Ajya nyiganira gitwaza mu kinyamurenge Shisha mwamwoza n'ibirenge